Ndabayo ayitanye kwe nina mukwano sagara kubera ngoluma ayitambulira Ebikonyiga byonna ayitabyogere Ndabayo ayitanye kwe nina mukwano sagara kubera ngoluma ayitambulira Ebikonyiga byonna
Sagarako